In the city where I stay, mila na desturi mwanaume kwanza heshima.
Oh, nishapita kila we kuonesha nilivyokuweka kwenye tima.
Nilifundwa mkole, mila nzuri kwake kutoka kwa baba na mama.
Ninahisi bado unanione, labda wewe
penzi usilalamike, kuwa mvumilivu najua unaumia sana.
Najihisi mpweke, miaka inaenda na siku zinazidi songa.
Get on your knees and I'll be your ride. Cannot be only on your side. Bring over, put you in the pot. Again and again, and my mama smile.
Pay for the whiskey, my papa high. Put on the wrist to the chaga dance. I get all the blessing and yes, you're mine. You get all the blessing and yes, I'm yours.
Yes, I'm yours.